this DJ is on fire.
Sina sifa za kihaya, nilicho jariwa mahaba, imani na busara. My baby, nilikuwa pabaya, ukaniyoko wa mesaya. For your love I never tire. My baby, I'm in business, kama gym utenda fitness. For your love I never do less. You, baby, ahore G, Regina, ahore G, Regina, ahore G, yeah, yeah, no, 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 ahore G, Regina, ahore G, Regina, ahore G, Regina, hey, hey, yeah,
and you sing for my papa.
Be a movie star, movie star. Nina kikizi soisha, soisha.
Ukama simu tocha, unani tocha. Na kuita jitele, I can't do without you.
Ukama simu tocha, unani tocha. Na kuita jitele.
Kwenye masikio yangu hakuna mwingine wa kumuona. Kwenye macho yangu ni bebe, ni bebe. Hani nishushe mabani, ni gege, ni gege. Mikoko tabani, hey, mi amor, nikute jina gani baby, hani jina gani mahabuba azizi. Mon amour, oh, mon amour.
Kimamba on the beats.
Hey, hey, yeah. Baby, hey. My univonica never seen before. Never nipa, never seen before. Wengine wandini. Oh la la la, la la la, la. Never seen before. Tewote mpaka kifo. Madunga embe wandini. Oh la la la, la la la. Kwenye joto ni pepe, kwa baridi ni kumbate. Kwenye mvua ni kinge, umwavuli.
Nishushe mabali, nigege, nigege. Mikoko tabani, hey, mi amor, nikite jina gani baby.
I'm gonna
Send me new shiny way, come way on.
baby, baby. Ooh, baby.
I'm gonna marry you, ma. Marry you, ma.
Nishike mkono situwe sote kwenye mboni yangu chongo nalita kingeza rubani mwangu nipeleke mpela
baby, oh baby, let me play your favorite songs. Oh baby, na unipake kama koloni.
Oh baby, semini ushani weka mweo.
I'm gonna marry you, ma. Marry you, ma. I'm gonna marry you, ma. Marry you, ma.
I'm gonna marry you, boy. Marry you, boy. I'm gonna marry you, boy. Marry you, boy.
Kuna kaboy kana nitanga, babe. Kana tamani kunipeleka gate.
DJ Simba.
Baby, twende wote popote na wewe. Nishike mkono situwe sote. Wote popote na wewe.
Nishike mkono. Mingi ukicheka we, ni moyo unanitabasamu. Uwa mwenye kujisi mororo. Ila ukilia we, natakula na kosa hamu. Uwa mwenye kujisi ndororo. Ukiwa karibu na mie, najiona bora. Lakini ukiwa mbali baby, baridi linachoma. Uwepo wako we na mie, umetia fora. Wendo daktari darling, nikitaka kupona. Hey, hey, hey. Unaniweza weza.
Una kukata. Oh la la le. Oh unavyo nipatia. Mama najifia. Ama umepania. Oh la la le. A baby you my angel. Mwenye raha za mwanzio. Oh my gosh. Let me sing for you. Let me sing for you.
Baba kujivunia ye yeah. Yani kila kona umetimia. Napenda mano kato kinukia. Ukinigusa no nazimia ye yeah. Yani kama ndege hawanae. Tuogele na tupae. Kwenye kiohota tukakae. Minawe uje ni kubebe washangae. Uchungu wakazae. Tukicheza kuche kuchi na hotare. Minawe unagula pia wala unafido. Chuchuza kunitoa majicho. Hata uvegunia bado uko simple unapendeza. Shepu sinia kiuno kijiko. Chumani wanipa madiko diko. Kifungua koki ya nini mafuriko. Meniweza kuma baby te amu. Te amo.
Te amo. Sabes bem que tu és a única metade de mim. Metade de mim. Mon amor. És isto aqui de todas as rosas que tem no jardim. No jardim. Essa forma você é louca. Me deixa com água na boca. Quando toca, meu body fica no lume. Vamos pra mamá, pra papá. Por fazer essa menina. Menina mais linda do mundo. Essa tá choco, choco. Que eu me toco. A mamacita que me tombalou. Sinta que me tombalou. Que me tombalou.
Uma baby te amo. Te amo. Uma baby te amo. Te amo. O
utamu wa sali. Najilamba lamba tu na kupoteza misizani. Twende Zanzibari kwenye marasha karafu, tukale na pweza forothani. Yani kama ndege na wanae, tuogele na tupae kwenye kiota.
Rangi ya mdomo kwenye shirt, nina uhakika ile marashi siyo yake. Bado yuaja kwangu kitandane, akitaka tu banane. Risiti kila kitu mbili, hamejaa maalama kwenye mwili. Bado yuaja kwangu kitandane, akitaka tu banane. Anamlale, anamlala, na siyo siri, siyo hafari. Anamlale, anamlala, wala fichi, siyo hafari. Niliambiwa kupenzae, ato kuchiti hadharani. Niliambiwa kupenzae, ato kustiri hadharani. Jaribu kundanganya kama wanijale, kama wanijale. Jaribu kundanganya kama wanijale, kama wanijale. Jale, 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 jale. Jale, 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 jale.
Ile sidanganyi unasema mina danganya. Utasikizaje masikio yako shaziba na macho yako yanaona vitu na kuna kitu nafanya. Apo ndo tumefika na kuongelesha nkiona unaona niko guilty ya imata kitu ntasema. Tania roi na umizwa nasikia wivu nkiona wale wanapendana bila kushukushuku sana.
Bila inafaa,
bila unatakufanya fanya leo leo kana panda cheo cheo npande kana shuka basi nianze kutafuta stage ya mai. Yeah, jifanye kauna care pia utani ya mini wane vile na kuchange ya mai.
Jaribu kundanganya kama wanijale, kama wanijale. Jaribu kundanganya kama wanijale, kama wanijale. Jale, 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 jale.
Anamlale, anamlala, na siyo siri, siyo habari. Anamlale, anamlala, wala fichi, siyo habari.
Jaribu kundanganya kama wanijale, kama wanijale. Jaribu kundanganya kama wanijale, kama wanijale. Jale, jale, jale.
Umenichanganya, oh mama, na sikatai. Olivia sexy, sexy, I'm gonna die. Uzuri kakupo mama, ruksa jidai. Harufu karafu ya Zanzibar, marashi ya Dubai. Hello, tunafanana kama nyota na mbala mwezi. Twaendana kutengana. Katengebe, unauteke, kiunoleke. Utatopo wa shati na chuchude. Hani na kukenda.
Kegero,
I love you.
Kegero,
te amo, te amo. Kimpakan kukose ndo nijudie.
nitoke ndo niseme nataka nikwambie. Kwamba nakupenda kila nikiamuka. Na usipotoka machoni mwangu, sitamani atakula na isira utamu. Unaikosha nafsi yangu, umejifungia moyoni mwangu. Yani nafura na unara utamu. Unaikosha nafsi yangu. Hivyo likuwa gawa pikibindi na umiswa. Baby, sasa ni bebe, ni kubebe. Na mwazege wakatengebe, uwa utege, kiunoleke. Utatobo wa shati na chuchude. Hani na kupenda uga. I love you, oh. Demo, demo. Hani na kupenda uga. I love you.
DJ Silva.
Moyo kakuchagua, mdomo kasema na kupenda. Mwambie umepona, alokutesa moyo kusumbua. Maumivu yamekwenda. Ni zawadi ilopewa. Macho ni pepese wapi mikipofu kwako sioni. Penzi limetara. Foya marashi rashi nkitachi tachi shingoni. Uvae baibu ikanga, viatu vya kuchuchumia kangaru. Kisima tuitanga, weubani fukizia pambetu. Ukisungushia shanga, inashuka inapanda chini juu. Nishatafuna karanga, asa chumba ndo kiwanda watoto tu. Yeah, yeah.
Saizi yangu, yani nalio gaso kunawa. Filimbi nitapuliza, kuita ndege waje. Raha zimefululiza, wako natokaje. Hadi bububu umepitiliza, tuko kwa bibi paje. Taratibu naniliza, baba.
Tulivuruga baranga, chimeneza kunengua kwa mkwaru. Nikienda ikitanda, shuka za maua uwa ya maru. Kisha tukonge na vyanda, mambo ya kujizimua na varu. Nifunge upande kanga, papu juma we kwa ruwa kwa kwaru.
Oh baby, oh man.
Jali nipati nikosima. Nisipoko na silali mpaka nilewe nizime.
Chumvi yenye ladha yake, nikukose nilalenja.
daktari mwenye tiba zake. Usiniache na majera, marashi yenye harufu yake. Nikukose nipate uundo, ndege mwenye rangi yake. Upote kosera, mtamu kama chokoleti, laini sema supageti. Upendi uchokozi eti, toto mwenye mwanya kama lesi. Mtamu kama chokoleti, laini sema supageti. Upendi uchokozi eti, toto mwenye mwanya kama lesi. Bingo bango, bingo bango, katoto mtambo, toto mango. Lingo 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 mama, kukuwa chando siwe. Bingo bango, bingo bango, katoto mtambo, toto mango. Lingo 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 mama, kukuwa chando siwe. Acha watu seme vibaya, minawe atuachani. Kipenzi changu sione haya, ini true love wala si utani. Kwako ndo makazi yangu, kipenda choroni shakula nyama mbichi. Kwako ndo makazi yangu, tausi njo chumani kwichi kwichi. Hata wanifunge minyororo, wako bado nitasema yes I do. Hata wakutukane kiporo, ladha yako bado naipenda tu. Mtamu kama chokoleti, laini sema supageti. Upendi uchokozi eti, toto mwenye mwanya kama lesi. Mtamu kama chokoleti, laini sema supageti. Upendi uchokozi eti, toto mwenye mwanya kama lesi. Bingo bango, bingo bango,
DJ Silver,
DJ Silver, DJ Silver, DJ Silver, DJ Silver, DJ Silver, DJ Silver, DJ Silver, DJ Silver, DJ Silver, DJ Silver, DJ Silver, DJ Silver. Oh my love, baba mwenye nyumba kodi apige kelele. Oh my love, hata kama tunapanda dalali, mimi na wewe my love. Eti chetu chumba kina mavya hoteli inahusu. Oh wala sidhani kama unipendi, ila nawaza usipokuwepo nitaishije.
Baby, I'm not gonna let you go, and I want you more.
Cuenta conmigo,
swali kijuliza. Mbona unanipa majaribu paka mbele naona kiza. Ah ah. Kweli nimekuwa au ndo acha njione. Mwili utadhoofu utapungua ona unataka unione. Unafunga na virago vyote. Uliache pendo langu usifai eti unatangaza kote. Hata kitanda sio cha kwangu. Kila siku unalia we, sijui ni kitu gani. Kesha usiku kukusalia we, ila baba unifamini. Shika kumilia we, wengine wanatamani. Sidanganyike, usidanganyike, ukakia nyakia hasirani. Salima wa mama, wala jifanye pepesio. Mwenza kokwa kina shazama, moyo nadunda kitenesio. Salima wa mama, wala jifanye pepesio. Kwa kina shazama moyo na dunda kitenesio. Na kwa kumilia ayo unikumbi kumilia. Tato kishini ya karanga kumilia ayo unikumbi kumilia. Itafuta ndona jichanga mamumilia ayo unikumbi kumilia. Wendo kichuna chamoyo kumilia unikumbi kumilia. Siri yako siri lololo. Ona kidoko kipata na leta mkono ndeki nganyo. Mama kani kuruga mpongo. Yoni zika mjani kwa mpongo. Wato kipenda nyoro. Mikila nyoro.
Katoto udari. Akikata udari. Kiuno udari.
Kipanda udari.
Funcha uwe anajiajia.
Ose.
Ulivo fundi nyumbani kwa baby my lady. Tamuela. Chamuala, mama chamuala.
Ulivo fundi nyumbani kwa pedi maledi. Chamuala, mama chamuala. Mama
chamuala.
Mwondoko wako
chamuala. Ukiniguza chamuala. Na tukicheza chamuala. Chamuala, chamuala. Eti baby anapenda. Anapenda njaroza kipole pole. Yani mwendo wako be. Kobe, kobe, kobe. Kasherika na pena. Katumaya ina tu soseji. Alafu mwendo wa kobe. Kobe, kobe, kobe.
Anafanya.
Na mwaga jasho, sho, sho. Natropa na pepo, po, po. Shoti kama ya Ronaldo, do, do. Ngozi ulivo nyoka, malaika. My darling. La, la, la. Tukicheza tamu walai, tamu walai, tamu walai. Mutoto nataka tucheze tu by Buddha. My Buddha hata ki pressure. Oh my lover.
Oh baby, ukinikuza wanitia haya.
Haya.
Na unapokata chumbani mama, unanimaliza.
Ay mama, mama, huwa ni madam. Maliza mama, mama.
Wana ukudharau, wana roho mbaya. Itabidi wafunge virago, warudi walikotoka.
Shingo, amosha wahiwa. Mwendo na mitindo. Ka
Kama roji hati mto Shavuni hizo dimples Hazijani acha salama Mama Ulivyo simple Aujapaka tamaskara
Nasema kivesi anata pimpo Defu yake shingo Juno kama city ya Lincoln Macho yake kama ya chingo
Cause you're beautiful mama Pinongo tujua Ane Kare tuona Ane Uwena tufa Ane Uwena tupenda Ane Cause you're beautiful mama Unauma tujua Ane Kare tuona Ane Uwena tufa Ane Uwena tupenda Ane
I guess I'm in love
I'm in love
Kama sungu sungu Baby Jackie Chan mtundu Adina kuimbi ya kizungu Girl you have that thing and I call you queen Girl you motivating a liar And I'm your king, can I get your ring? Cause I wanna make you my wife Girl you have that thing and I call you queen Girl you motivating a liar And I'm your king, can I get your ring? Cause I wanna make you my wife Mommy, baby, cool it down I love the way you put it on the dance floor So clean when you do the dance, so I know I just want beside you give me that My baby, one phone Yeah give me that See that you want for me
Bad girl, how you are my single? Make you my queen cause I'm single That's how the thing go yeah. You know it takes two to tango Cause I be praying every day and night too Say make you come my way thank you my love
I bless the day that
you
I
got that thing and I call you queen Yeah, you motivating my life Baby, I'm your king and I get you a ring Cause I wanna make you my wife Yeah, you got that thing and I call you a queen Yeah, you motivating my life oh, Baby, I'm your king and I get you a ring Cause I wanna make you my wife yeah.
Mommy, baby, cool it down I love it when you put it on the dance floor So clean when you do the dusty wine oh I'm just right beside you
give me that My baby wine for Yeah give me that So that you want for me Yeah
When you play, I mean, go, ja.
player mini kocha tena kufunga magoli wa giga yeah na magoli wa giga yeah
everybody wanna touch ya yeah. wanna touch ya I will never play you like FIFA never play you like FIFA yeah yeah, yeah.
Give me that my baby wanna fall yeah yeah yeah, yeah.
Give me that, so that you want for me.
The mix killer.
DJ Silva.